Amahubo 147 verse 1. Hallelujah ngoba kuhle ukuhlabelela uNkulunkulu wethu yebo kumnandi ukudumisa kufanele. Verse 2. UJehova uyalakha eJerusalem abaxoshiwe bakwaIsrayeli uyababutha. Verse 3. Uyaphilisa benhliziyo echobozekileyo izilonda zabo uyazibopha. Verse 4. Uyabala inani lezinkanyezi azibize zonke ngamagama. Verse 5. Inkosi yethu inkulu, makhulu amandla ayo, ukuqonda kwakhe akunakulinganiswa. Verse 6. UJehova uyaphakamisa abathobekileyo, ababo uyabawisa phansi emhlabathini. Verse 7. Ubelani uJehova ngokubonga, nimdumise uNkulunkulu wethu ngehabo. Verse 8. Osibekela izulu ngamafu, olungisela umhlaba imvula, ohlumisa utshane ezintabeni. Verse 9. Unika izinkomo ukudla kwazo, namazinyane egwababa akhalayo. Verse 10. Akathokozi ngamandla ehashi, akajabuleli imilenze yomuntu. Verse 11. Jehova yathokoza ngabamesabayo, abathemba umusa wakhe. Verse 12. Jerusalema, mbabaze uJehova, Siyoni mdumise uNkulunkulu wakho. Verse 13. Ngoba uqinisile imigoqo yamasango, ubusisile abantwana bakho phakathi kwakho. Verse 14. Uyenza ukuthula emkhawuleni yakho, uyakusuthisa ngokolweni omuhle. Verse 15. Uyathumela umyalo wakhe emhlabeni, izwi lakhe ligijima ngejubane elikhulu. Verse 16. Uyanika ikho njengoboya, uhlakaza isithwathwa njengomlotha. Verse 17. Uyaphonsa isichotho sakhe njengezinhlamvu, ngubani ongema phambi kwamakhaza akhe na. Verse 18. Uyathuma izwi lakhe liwunciblikise, uyavusa umoya wakhe amanzi agobhoze. Verse 19. Uyatshengisa izwi lakhe kuJakobe, imiso zakhe nezahlulelo zakhe ku-Israyeli. Verse 20. Akenzanga njalo kwesiye sizwe nesisodwa, izahlulelo zakhe asizazi. Hallelujah.